incrível que você vai achar.
A lot of Malosha or Qual, the Batun, the Hokaman, the Malto, were doing some of the show. A Yahoo, Hawgo, Palanoa, Kahamana Yana, Father Kuno, Asmata Somalia, Kako, the Yatil, Mamane, Adugola, Han, Maraka Karna, Halit Kalakurman, Koka, Havarine, Guria, Midkami, the Jilto, were doing some of the show. Some of the Hira, Yataka, Yamota, Bajai, so unfast, and in by Hidoda. Madama inta badan aan loo tababarin inay tixgelin siiyaan dadka jilicsan oo ay naafadu ka mid yihiin kolka ay wadooyinka marayaan sida uu ku waramayo Cumar Cabdi Cumar oo ka mid ah dadka lixaad kale ee ku nool magaalada Muqdisho
dadka aragga leh oo aragtaan 78 baa hadda idin ag fadhiyo kuwa aad aragtaana oo rag iyo dumar bale hadda qofkaas meel lama gaari karo wiilgun buu dhex fadhiyaa ilaahay buu saaqibkii sugi iyo ummadda Soomaaliyeed dibku aad buu badan yihiin waxa kamid ku waa biraha ku boodbooday oo xataa birkii lagu boodayay aan lacag ay ku goostaan lahayn ee xisaab ee maartii ulahiina ka jajabeen ba kamida dibabka badan baan qabnaa shirka hadii la mar waad aragtay inta oo kun oo bajaaj baa lagu soo daayo ilmaha yar yar oo badal laga celin hayo loo diiday hadaad marti dhaahdo ma ka leexanayaan kuma sugayaan waa qasab hadda inuu ku jajabin inay garabka kugu dhufsaan oo adiga ulahaagu aad ku dhacdaan meesha dhib badan baa lagu qabaa wax tixgelina male naafadu ilaahay unbaa loola cawdaa meeshan aan iska jagmaa degmooyinka fogfog baan ka mid nahay
ibraahim maxamuud axmed waxa uu naafo ka yahay labada lugood caqabadaha ugu badan oo la kulmana waa in gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya muqdisho ay xoog ku dhaafaan isaga oo raba inuu raaco dhowr jeer waxa uu halis galay isagoo mid ka mid ah jidalka Muqdisho goynayo ma isticmaalo kuraasta dadka naafada ah loogu talagalay ee dhaqaaqo taa beddelkeedana waa uu gargoortaa maadaama uusan awoodin inuu iibsado
wadooyinka markaa maraya dhib weyn aan kala kulma dhibka jiro waxaa waaye baabuurkii aad raacaysid waa kaa unta adoo lacagtaa wadi meeshaasaa usaxataga waa kaa unta biyalka miyaa waka urda kii wax garab iimaan lahaa kuu istaagay kii kale xufu kuu gudda iyo iska jacabo laamigasan kaa gooda waa lagu weysin addimaha ilaah ku siiyada kufaani siinaale ana ilaah soo oysii kariyaan addimihii qof dad adagoo kale camna ayuu istaajiyay oo walaal muslim
soomaaliya oo hadda la tacaalaysa herkii saddexaad ee covid 19 dadka naafada ah ma helin wacyigelin ku filan marka laga reebo fariimaha ka soo gaara shirkadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan xog badan oo ku saabsan halista xanuunka COVID-19 uu leeyahay cabdisalaan macalin mukhtaar oo ah guddoomiyaha ururka naafada degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa sheegay in xubno ururkiisa ka mid ahaa ay xanuunkan u dhinteen
bulshada anaga qayb ka mid ahna soma waxa anaga bulsho ahaan noo tabi inta noo yimid war cudurkaasaa jira ka digtoonaada qaabka iyo qaabka u dhaqma marka laga reebo fariimaha ee hurmuud iyo samtel ay soo dirayeen iyo idaacada aan ka maqalna mogi wax xukuumad amase dowlad ama degmo amase magac dowlad sheegto oo inta noo yimid na wacyigeliyo arrintaas xataa arrintaasaa garsini yirmita boqolaala nooga dhimatay ilaa afar ilaa sideed ilaa sagaalan ogahay oo COVID-19 uu dilay
cabdicasiis barrow COA Muqdisho.